This time for only one.
Mr. LG.
Your body, make me spend my money. Your body, make me spend my money. You drive me crazy. Niendeshe, niendeshe, funguo za penzi. Uendeshe, uendeshe. Usinionjeshe, nipe yote yote. Mama, usinipeleke, nipe kote kote. Unaipekecha, unavojua kama umejiza. Unaipeleka, unaipekecha, unavojua kama umejiza. Tumutu kutu.
Isabella, make me dance, oh, make me dance. Isabella, make me dance, oh, make me dance.
Tumutu kutu.
Isabella, make me dance, oh, make me dance. Isabella, make me dance, oh, make me dance.
Now I'm gonna touch your body. You move your body, chulebe. Tewe unanipa maji na jiweka gazi unaniteka mami, chulebe. Kwanza sielewi chuo gani umefunzwa umesomeaga. Pona sio kweli uliacha teseke taumiaga.
Toto moto, toto moto, toto moto. Nyoto nyoto, nyoto nyoto, sito iboko. Toto mutu kutu.
Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza. Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza.
Toto muto, toto muto, toto muto.